dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi nanone uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri mu Rwanda
mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ni Eric bagira ubusa ubasuhuza ikigari mu Rwanda Ikiganiro cyacu cyandone kibanze ku kibazo cy'abaturage bo mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda bambuwe ubutaka mu gishanga kizwi nka Kihene magingo yabavuga ko bibasiwe n'ubukene ni igishanga gifite ubusi bwa hegitari zisaga 80 gikora ku tugari dutanu Bunyogombe Gitisi Munini Nyamagana na Rugogwe abaturage bavuga ko mu 2010 aribwo babonye umushoramari witwa Deo Rutayisira shoya abakozi mu myaka yaba bararandagura bacukura ibyuzi by'amafi ku bwa politiki y'ubutegetsi bw'u Rwanda ibishanga n'ibya leta ahagombaga gukorerwa umushinga w'ubworozi bw'amafi ya Kujitu koperative gerageza tuyorore ijwi rya Amerika hagere yasanze ari ibyobo byameze mu rukangaga ibindi bimeze nk'ibiboga by'umupira gusa yabonye ibyuzi bibiri byorererwamo amafi muri iki kiganiro turabatambagiza igishanga cya Kihene turumva amateka yacyo tunumva uko abaturage bagikeshaga hamara mu kububabayeho Turasoreza ku butegetsi mu nzego bwite za leta twumva icyo buvuga kuri iki kibazo twisegure gato twagombye no kumva igihombo kuri uyu mushoramari ntibyadushobokeye tubahaye ikaze dutangirana na bwana Zefania Nsengi yumva kuri Kihene
Kohera aho ngaho ibi nibyo biti bikangaga nagara ibigwaye dore guhera aho ngaho reba ubu no kumanuka twigire hepfo urahabona ngire nawe rwose ureba haba turaye batasuvuka ni he inzara itabica duhere hano aho yagarukiye noneho ndo muyoboro do hana ugera yona
umuyoboro uravuga
urubibi yaje ari hadore gucira hadore gukata gushye
ubwo ninde wihaye
niwo dewo ntaro bamuhaye so leta yaza guha umuntu hano
urenze hano ubumurengereye
ubumurengereye nagusanzemo afite asanze banarenza n'uyu mwana wahira baramutse bamubonye nanjo bayijyana cyangwa bakamwiruka Ubuna waharenga hano n'ubu batubonye natwe yagiye ushaka ko nawe isaba twamagana.
Gutemberamo gutya?
Birabujijwe naga gupfa kujya mu kobe none. None ho hano bona ko kumaruka gukira isambu ya data. Guhera hanga. Kugira hari ureba hari bisiga. Hano ho hari amatunda yange yaranduye. Na ndishi naki araza arandura. Abantu yarandura kagari kose karari. Amatunda yange nago muyazi ba. Hano hari amatunda n'ose bazi. Ibaze kuva hangaha uri umuturage wakoze kugira yakaza karandura aho amuntu batakwishe ni nani igiceri cy'icumi byuza niyo yifikorwa birimo gusa tukamenya ngo leta yamuhaye nani umuturage uburira
ntabwo byumvikana uburyo umuturage mugenzi wawe aza agafata umurima nk'uko bisobanura akarandura imyaka irimo
ntaka umuturage mugenzi wacu kuko natuza hakomokerega neza tuzahava yahereye hepfo igira hino hano rero ntabwo bibuha heza ubundi kugenda byo wagenda ukaruha genda wagenda ukaruha rwose
ndabona ibyo bo nka bitatu birimo amazi
ibi ni ibyanjye
eh ni byawe
ni kuvuga kugira ngo agarukire hano nawe yageze hariya nanjye ndavuga reka nkore umushinga nk'uyu nguyu
ororeramo iki
nororeramo amafi
arimo
hano amafi arimo arimo kuko urumva niyo ataza kunyitambika hano hano hari amatunda hari amafi yageze hano rero arahagarara ubundi afite gahunda yo gukomeza
dukomeze ntambagize
dukomeze
mutabara tunyure he tunyure hakurya
reka tunyure gutya ngende mwereko uko biteye naho ndi iki gishanga rero urana ko kirazamuka kikaminuka kiranyenda kigakatamo ruguru kigakomeza noneho no kuvuga ngo urana ko ubuso bw'isambu uko zagendaga zimanuka barazikase umuturage wese yamanuka gakaza gakora hano ku mugezi abantu hakurya ni kare wana ko arimo umuyoboro w'ingarane wagitandukanyaga hakurya nabo yagiyeyo ahatagira nako abaturage bari guhinga bafite imyaka ubusu yafite inzara
ndabona afite ibijumba
afite ibijumba dore bishimbo bimwe biraza imyumbati hakuno hano rero naho niko habaga hameze ari cyo hareba
ndabona ukangaga iko
nuko habaga hameze nese umutaje azasonza ariko none ubwo yananga urebe ko nubona hano hari umusaruro wajya mu kararira n'umusumo umubwire Ujura kafati chinu, ukicha watura jivangana kuchia, hariko harimo ni chigara kwa wana bahahira. Wasaru waza guha hano.
Hamaze nk'imyaka ingahe hatarimo maboko yanyu.
Rwose imyaka irenga itanu. ibaze kugira ngo acukure hahinde haba umusozi buke yamaje gushyama amazi bya amazi biranga biramunashyama n'amafi birakama kuko urona kuza kwitambika hano n'ubwo bwo kugoma
kugoma gute
kugomwa abaturage n'ese ngo wambwira ko ari cyo yunguka uri mu bugizi bwa nabi rwose kuko n'undi wahagera afite inda nawe ayi ubu yavuga ko hano ibi bintu bifite akaciro
none iyo mubajije ubutegetsi babwira ngo iki
umva rwose nta kintu batutangariza dore ngiyewe negeze nabajije goronome w'akagari w'umurenge arangije arambwira ngo se ngo aho ngaho ngo ubutaka n'ubwa leta twabonye kuri telefoni kuko narahamagaye w'akagari atangiye kuza kurandura amatunda aje mu murenge kuri telefoni ndambwira ko nagiye kugira ikibazo nkabandeba hano nari mfite ibikorwa bakarimo andandurira amatunda iki byose abaturage bose bari kubica ni iki kibazo kiteye gite none se ubwo butaka n'ubwawe nti naho data yakoreye arangije nange aha mu munani ari naho nari naraguze nari naraguriyeho arangije ambwira ngo ubutaka n'ubwa leta nta kindi kintu ngiye
nk'ayo matunda uri kuvuga wayasarura gute wayabyazagamo umusaruro gute ku mwaka ku kwezi byari bimeze bite
ayo matunda ndi kuvuga nasarugamo amatunda 2000 bya buri cyumweru n'ubu 2000 nagurisha rimwe 20 mwafitemo 40 bya buri cyumweru kose yaje arandura n'igice cy'icumi yamaye noneho hasi no ku mpande narakoze mu mushinga wo kwahinga amateke bita amabwayisi ayo ngayo ni ibiryo byanungaga bya biri ku mpande yaje ararandura habi n'igice cy'icumi urumva ni ikibazo turi rugero nagwa nk'uyu nguyu w'ibishyimbo ubu leta iguhaye uri umuntu wahawe na leta ubu ntabwo waza byibuze uko mubwira utuma umuturage wari wakoze uko amaze ibishyimbo byafite agaciro kangahe wenda niyo yaguca 5000 nacyo niyo wamugenera ukaba uti nuba nubwo nahawe na leta ngo ngiye kuhakorera ngaho vamo nanjye nkore uwo muturage ntabwo byamunezeza niyo wamuha 2000 ubu ni kimwe n'uko waza mukarandura atazi uburyo uranduyemo ngo wahawe na leta ese leta yica abantu ubu n'ubukomeza rwose buke
ni hanini nk'uko ubivuga
ntago waheza ugira na hase
naho ni muwe
ibi byose nyine ni ukuvuga ngo dore imiyenzi ruguru hariya dore nahahonye nta miyenzi itambika se yihaye dore ubibi rw'imusozi hariya ruguru hariya hariya
ruguru yabaye imiyenzi migufi
bwa ni hariya kutambika hejuru ubundi niyo afata hano yageneye ibyuzi ariko naha kunguka byibuze agapfa kwareka batugera gahinga buri ukureba uriya muntu yahinze hariya hariya haruguru bwana gashobora kurenga hariya
ntabwo mujya mumenya ngo hanganaga gutya
aha
hose hamwe
nawe ugereranye kuko ni hanini nawe ugereranye urebe kuko haraminuka urabona hariya hepfo nibyo nakubwiraga hari ureba inzu y'ibati niho ngo ari gukora umushinga w'ingurube
urambwira uburyo wabyazaga umusaruro iki gishanga kimwe n'abandi baturage ugiye kwivugaho wavuga ko ubwo nyuma yo kuvuga ngo utagira ikindi wongera gukoreramo ubuzima bumeze bute
rwose no kuba meze gutya siko nakabije kuba meze kuko nari nakoze njya niteza imbere na urumva uri umuturage ukabasha kubyaza umushinga ahantu ugomba gukura 2500 niyo wajya mu 15 andukazigama ntibyakuza kwiteza imbere ngo tuba twayiteje imbere rero abaturage bose bararira n'ubu ngubu rero nyango abaturage babaye nk'ibyihebe kuko nabese ko inzara yabamaze
ibyihebe uravuga iki
barihaze bariharurutswe nabese ibaze umuturage utariye umwitambitse imbere aho ubona yanaguhitana ibintu ahandi ari wabibona ari wajya ahantu ugasanga ibintu bidafite agaciro gutya
none murasaba icyo ubutegetsi
icyo twasaba ubutegetsi ni ko bwaturenganura kuko twararenganye ni ukurengana twasaguriraga amasoko ubu ni ukuvuga ngo atayahajyana njye urumva ko nabifitemo amatunda arabaga bafitemo inyanya abandi bafitemo intoryi amashu za pavu buri ruto rwose rukaba rurimo ugasanga Ruhango yaremye Kigali bakagemura none twebwe icyo tunavuga rero noneho niyo deja ahera ahangaha akagarukira ntakuke ngo afate n'ukunguka hakurya
ese mujya mubonana nawe
nakubonana nawe nakubonana agashyira abakozi azaje kubahemba iba aba ari ibyo bakora kuko n'iki gishanga yibaza kuhacukura gutya tubonana twateye n'induru wenda tukabonana gusa barazaga bagacukura ukabura icyo uvuga wumva abantu babaga bateniyemo bagera mu ijana bacukura kino kintu ntabwo wakwitambika n'umuturage hano wakwitambika
amazi yagombaga kuva he nta amazi mbona aho yagombaga kuva ndagenda mbona impombo wenda yagombaga kunyuramo ariko ntabwo mbona isoko y'amazi yagombaga kuva
hari umugezi utugabanya kuko urabona ko gishanga ni ibishanga bibiri hano hakurya ni Bweramana niyo ni Bunyogombe Bweramana sinzi abakoreye ubuvugizi bo barakibaha numaye kuki bani mpamvu bari kuhabyaza umusaruro aha ngaha niho niba nabyifata buguzi niho hahagaritse igishanga ingobe zimwe hariya buriwa na hariya hajyamo ingobe zirenga n'ijana rero ngaho aho afite umushinga inkomoko y'ibyo byose
ariko aho amafaremu
wabona aho twazengurukiye hose dore iki igifite akamaro ni iki
iki kimwe gusa
iki kimwe urakibona ureba ibyo twakoze mu byo tumaze kugenda birenga ijana
cyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika murumva akabagira ubusa tumaze gutambagira iki gishanga cya kihene twegereye umusaza Amon uza amateka yacyo kuva mu myaka ya za 70
iki gishanga nagiye kukigira chef de kipe twatowe n'abaturage bugaro twari amakipe atanu ikare hari amakipe ane n'igitsinze kavaya ni makipe iki gishanga cyacukuwe mu buryo bavanga batunganya ibishanga tuzajye duhingamo ibintu bya hijyambere tutangira amakoperative twagiye mu ruhango kubyigishwa iminsi itanu y'icyumweru tugiye kurangiza batujyana muri sitaje kutwereka ibyo tuzakoresha twahereye muri Rugiramigozi hariya muri Gitarama tuzamuka hasi ku iteme tugera ruguru mu mpinga hari ubusumbo bwubatswe n'amabuye n'ubwubatswe n'ibiti ntabwo rwama amajyana twereka
ubwo aho hari ryari mu mwaka wa
71 nko mu mpeshyi twagiye turi abantu 45 b'iki gishanga tumaze kuva muri Rugiramigozi tujya muri Takwi hagati y'akayumbu na Kivumu naho hari akandi gashanga
icyo gihe byagendaga bite
twavuye kwigayo dusanga bashinzemo indodo za metero aho uzajya ugarukiriza shehu za kipe hazajya akoresha undi aho mbese amakipe baciye amakipe tujyamo n'abayobozi batuye kanaka bakavuga izindi bari bafite ku ikarita uzave kuri iyi nomero uzageze kuri iyi baradutondeka kigishanga kiva hariya haruguru hagati ya Kanazi na Nyinya kikagera hagati ya Mukingi na Gitisi cyitwa kihene cyose ikintu twabanje gukora bwa mbere ni uguca imiyoboro iyo ku mpande kugira ngo amazi ave mu gishanga tubone ko tuhacukura abahari baca hariya baba abashefu umuntu yakoraga mu ikipe ye undi mu ikipe ye harimo ingabano za buri shefu tumaze kuzuza iyo miyoboro y'igasozi mu gishanga bashyiramo baraje urugomero amazi araterera ava mu ngarani ajya muri ya miyoboro y'igasozi leta yohereza imodoka ijya kuzana amabuye izana imicanga izana amasima igishanga kiragitunganye kimaze kuzura neza 73 nko mu byo mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane baza guhemba abantu bakoze cya gishanga igihembo cyari imirima ntabwo ari amafaranga
imirima y'icyo gishanga
aho twakoze hamaze gutungana noneho imirimo bayidihembye nkaho baduhaye amafaranga abafundi bahabwaga amafaranga gishanga kimaze kuzura neza 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 baza kuduha amaparisere imirimo yacu umuntu wundi 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 uko twakozemo bo bari bafite ibipimo bayibapimije bakahera ku mibyizi yose twakoze kuko twakora mu cyumweru kabiri noneho twese turagabana turahitanya turahinga
mwari mugifite muri nk'abantu bangaho ugirane
sugira ngo ntibari nk'ibihumbi hafi mu 8 nosa ahantu
ibihumbi 8
kire gishanga nosa ahantu afite hegitari 80 n'izindi kuko kuva aho ruguru mu mpinga kwa buriyo haruguru y'iteme rya Kibingo na Bunyogombe kugera kwa Kayibanda epfiri hagati ya Gitisi na Mukingi harimo hegitari 80 n'izindi abo bashefu nyine nibo bari barimo hagati aho ngaho bose bahita bagabana shefu agabana mu iki mu bantu undi mu bantu kishanga turagihinga kibaye kibaturage ejo bundi nyuma y'intambara ejo bundi ngenda n'imfunze numvise ngo hari umugabo bahari barahaye utwara rujugiro bahamwambuje nkuko yari yatese nkingi ya kigose nabyumvaga ndi muri gereza yewe abantu barahaguruka
ruzugiro uravuga umunyemari
niwe nyinyi ngo yari yarahawe niko yavugaga ariko basanze atari yarahawe yatwaye ibiti byari yarashinze aragenda aho mfunguriwe ejo bundi sanga igishanga kiraho mbona uyu yadutse acukura ibyuzi icyo kibazo nakibajije mu baturage gisi navuga yego ariko se uyu ucukura ibyuzi niba ari intumwa leta baduhaye ingurane y'imbizi yacu icyo twita igihembo kugeza ubu rero kiri mu maboko y'uriya mugabo yashyizemo amafi none amafi nayo yarapfuye kuki batadusubiza ubutaka bwacu ngo tubuhingemo niba afite umushinga azanye naduhembe bigira inzira
abahingurane niba ariko nkumva
ye none se nicyo gihembo twakoze baduhemba imirima none imirima niba ya leta cyangwa ikaba y'umuturage niba twishyura imirimo twakoze
barakibambuye rero ubu bimeze bite umuntu yavuga ko bihagaze bite ubuzima bumeze bute
twebwe twabuze aho dukorera kandi twari twarahahawe kandi nzi ko nta leta ivuguruza indi niba rero wahahawe ntatwishyura imibizi yacu ahubwo bigira inzira
nibyo yangije
kwangiza senda ubutaka bwanjye buracyahari tuvuge urugero aho bimuye ikibuga cy'indege hari mu Bugesera abaturage ntibabaguriye ntibagurirwa
barabaguriye
aho bacishije amatara uwo batemeye ishyamba ntibamuhembye kuki si uwo munyemari atatwishyura imibyizi yacu ngo atware ubutaka bwe niba leta yari bumuhaye niba se leta ariyo yabumuhaye nitwishyure twavunikiye iki kandi batubwira ngo tuzakora koperative rugiramigozi bari bayibambura haruguru hari igitaramo baracyakoramo bahingamo ibigori n'imiceri muri tekwe baracyakoramo twebwe twazize iki kihene yazize iki kugira ngo imirimo yacu ibure
birababaje rero niba nkumva neza
fanyawe biratubabaje se twabuze tubwira none se wavuga ukagira uti nawe ubu birasigaraho
kubera icyo wumva ko
bisigara haje benshi nawe birasigaraho
nkataye icyizere rero
twabuze tubwira
ko mwataye icyizere muzee
twabuze aho tubwira uwo tubwiye niwe utwambura nk'ubu nawe nagushyiramo abaje bose ntibari abanyamakuru
oya ntunshyiremo
nzabishima mbonye nzanye raporo yawe none se wowe abanyarwanda bose barasa
ni akarengane rero
none se atataganyagana n'igice umworozi se yaje korora yarahacukuye
ahubwo se hari mu iki
ziriya fi se zirahari
amafi se ahubwo hari amazi arimo hari amazi ubonye
none se hari amazi ntitwanyoye si izuba ryanyoye ku kibazo dusubiza ubutaka bwacu tuba tubuhinga nazategeka imvura yikagaruka yenda azaba nabibasobanurira
muntumye ku butegetsi murantumye iki
gusubizwa ibyacu uriya munyemari niba leta yarayishyuriye nayo imusubiza imari ye
uretse abaturage bambuye igishanga kigahabwa umushoramari abafite amasambu hafi yacyo nabo bavuga ko bahora mu makimbirane umushoramari abarengera
dewegewe amaze kubona amaze gucukuza ibyuzi hano harimo imyaka myinshi cyane baranduye batunguye abaturage ntibanababwiye ati mukuremo imyaka yanyu noneho ubwo ngubwo babirangije baraza bazamuka no mu mirima y'abaturage igishanga cyabo kigarukira hano kuri uyu mukorogero noneho jyewe mu kwacu ntabwo isambu yacu ari muri leta nuko njya ku kagari njya kubaza impamvu nabonye abantu bankoma mu kwanjye nagiye guhinga nti ni ukubera iki gitifu w'akagari arabaza ati se ni mukwawe gute ntago ari muri leta. Umuntu wabaruye ubutaka yampaye ibyemezo yuko atari muri leta. Uwo twegeranye hashize iminsi aramugurira Bizimana, dore turegeranye hariya yubatse ibiraro amuha miliyoni. Ntago jyewe yigeze angurira, yari yanjye ngo ahanjye kubera ko umugabo wanjye afite ubumuga bwo mu mutwe. Noneho nanjye aravuga ati nawe ntago nakugurira, ati wowe uri igisazi nk'umugabo wawe. Ati umugabo wawe yarasaze, nawe uri igisazi nkawe. Ati nzahatwarira ubuntu, akajya ahashyira abakozi benshi cyane, abakozi bakaharinda. Nanjye namanuka guhinga, bakanyambura n'amasuka bayamaranye nk'amezi atatu yose ntahinga. Ndongera nsubira ku kagari kubaza ibyo bintu. Mbabajije icyangombwa cyanjye cyari kitarasohoka, ariko ubu ndagifite, cyarasohotse. Icyangombwa narakibonye, basanga icyemezo cyanjye ntago ari muri leta. Ariko ubwo byarakomeje nje no guhinga, abakozi be barongera baranyamagana, barankubita, izo suka barazigumanye. Nuko bigeze aho rero njya kongera kubibwira Gitifu, aravuga ati ahamagara abakuru b'imidugudu, kuko yari yarabaherereje urupapuro yuko atari muri leta, yuko bagomba kureka nkahinga umurima wanjye. Bariyangira babicaho, bakajya biyangira bakabicaho. Bigenze gutyo Gitifu arababwira ati mugende muce urwo rubanza murebe uwo umurima nyirawo uwo ari we. Umurima bati twasanze umurima ari uw'uyu mudamu atafite n'icyemezo. Ati ubwo rero imvura nigwa uzahinga umurima wawe. N'ubu ngubu iyo maziritse itungo ibiziriko barabica.
None se urahinga bimeze bite?
Ubu ntegereje kuzahinga nkareba ko bongera kunyirukankana no kunkubita.
None se mukecuru, kwa mutakifite iki gishanga wavuga ko mwagize ingaruka ki?
Twagize inzara. Ubuse tubonaho duhinga nk'igihe kuzuba twashokaga iki gishanga, tugahinga tukavomera tugakora ibishoboka byose, twagira amahirwe imvura igahita igwa tugakuka tukajya igasozi tugahinga. None se urabona tudashonje? Turashonje. None se twagira dute ko nta uburana n'umuhamba? Naha hose harahacu, ariko noneho bakujya n'imusozi. Imusozi ahangaha se turahagera.
Bivuga ngo harahanye, mwatangiye kuhakoresha ryari?
Njye rwose ndakubwira ngo ni igihe kinini niga kuza gushyingirwa inaha, nasanze umusaza n'abakecuru bose bahinga aha haruguru, bakahinga igishanga nacyo bagihinga, bahingamo imyaka, isambu zabo dore zagarukiraga, imiyenzi bayiranduye aho bahinga bingibi.
Washingiye ufite nk'imyaka ingahe? Ntabwo yibuka.
Njyewe nashingiwe mfite imyaka 17. Nubwo utse nuko niyo nzi.
Nubwo ngo ugera hano wasanze igishanga ari cy'abaturage?
Nasanze ari abaturage bagihingamo imyaka yose, tugasaruramo ibishyimbo by'urufunzo bahitaga mu rufunzo. Tugahingamo ibishyimbo n'ibijumba, tukazatera muhindo nk'ubu ngubu bishyimbo bivuye hano.
Urumva umutegetsi wisangaho watura iki kibazo ninde?
Nawe wareba undwanaho wandangira nk'uwansobanurira nyine. Wandangira nk'umutegetsi wansobanurira nyine akatubwira uko tugomba kumera. Ahubwo ndetse waturangira n'uwo mubyeyi wacu.
Umubyeyi wanyu uravuga nde?
Kagame akareba ibi bintu rwose bitumye dupfa.
Tuvuge wagubukira imbere y'uwo mubyeyi wawe uvuga.
Namubabwira. Namubwira ko inzara nyishe yitwicanye n'abandi. Si njye njyenyine. Nk'ubu ngubu koko, ubu ntituba dufite imyaka aha. Nibura tukaba dushonje dutegereje.
Mu gushaka kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri ibi bibazo by'abaturage, Ijwi ry'Amerika yahamagaye kuri telefone Bwana François Xavier Mbabazi, meya w'akarere ka Ruhango, abanza kwemera ko iki kibazo bakizi.
Icyo kibazo ndumva nkizi, twebwe abaturage bari bakitugaragarije batubwira yuko kitabyazwa umusaruro, kandi koko twohereza n'itsinda ryagiyeyo ryasanze mu by'ukuri hatakibyara umusaruro uko bikwiye.
Mwaryohereje ryari?
Ndumva ari kuri iyi impeshyi idushoje. Twebwe twari twavuze ko kwirihinga nirigera twe tuzagifataho umwanzuro, hanyuma umushoramari yaba ntacyo akoze gifatika tukagiha abaturage bakagihinga.
Ihinga ryageze riri gushaka kurenga rero?
Ntabwo rirarenga, kuko ngira ngo imvura ya mbere ubungubu ejo nibwo yaguye mu karere ka Ruhango, kandi ntabwo ihagije. Nkumva ko rero season hey n'ubundi iracyakomeza. Icyo twabwira abaturage ni uko bakwihangana, ni ukubabwira ngo bagategereza gatoya. Ariko ubundi ntabwo twakwemera ko igikorwa remezo nka kiriya cyakomeza gupfushwa ubusa kandi abaturage bagikeneye.
Ubwo kwihangana gatoya muravuga kuva uyu munsi mu 2017 kugeza ryari?
iri kuri rihinga turimo kigomba gukoreshwa byanze bikunze umushoramani batagikoresheje kizahabwa abaturage bagihinga ariko urumva ntabwo ari ibintu wahita uhuteraho no kubanza kureba niba hari amasezerano yarahari hagati y'umushoramani n'akarere ateye gute hanyuma tukareba se we yananiwe ibiki hanyuma ubundi tugafata umwanzuro kuko ubutaka n'ubwa leta ubutaka bwa leta buhabwa ubukoresha iyo atabukoresha ngo abubyaze umusaruro buhabwa abandi
ahubwo byanze bikunze ayo masezerano mukomojeho ndumva yarariho kuko nanone nubwo abaturage bo bashyiramo wenda ibintu byo kudasobanukirwa byo kuvuga ngo umuntu yaraje barandurira imyaka ariko byanze bikunze ntabwo umuntu yaza nk'ikimanuka ngo aje kurandura imyaka nuko nge nahise numva ko amasezerano yarariho n'akarere
birumvikana amasezerano yari ahari sigiye uyabitse mu biro byanjye kuko afite inzego nyuramo hamwe n'umushoramari ngira ngo hari umushinga wari wateye inkunga ku bireba n'ubworozi bw'amafi ahoro ni ukureba ngo ibyo akarere kari kiyemeje ni ibiki mu bireba n'ayo masezerano ibyo umushoramari wari yemeje ni ibiki hanyuma tugafata umwanzuro kuko amasezerano yariho kamemu atanga n'uburyo bwo kuyasohokamo cyangwa no kuyasesa iyo ibyo yateganyaga birangiye cyangwa se bitagezweho
njye mpagera hari ibyuzi cyangwa se byagombaga kuba byitwa ibyuzi nabonye bimeze nk'ibibuga by'umupira byumye nta mazi arimo ntabwo ari igihombo ku karere ka Ruhango abaturage barataka ayo mafi ntiyabonetse si igihombo
birumvikana usibye no ku karere no ku mushorambari wari wiyemeje korora ayo mafi nawe urumva ni igihombo mu by'ukuri ibyo yaragamije gukora byakabaye byaramufashije ubwo bikamuteza imbere nk'umushorambari
urugiye
gushora imari mu bworozi bw'amafi no ku karere ndetse no ku gihugu birumvikana icyo rero umuntu yakora ni uko nk'uko bivuga bidakwiye gufata umwanya munini igikorwa remezo cyari cyaragenewe ubworozi bw'amafi igihe bigaragaye ko butakunze kidakoreshejwe mu bindi cyabyazwa umusaruro
mu minsi yashize nagiye nkurikira andi makuru avuga ko ubuyobozi bw'akarere mwiyemeje kugira ngo umucyambu ruriya mushoramari aho atabyaza umusaruro kuba muri gutangaza aya makuru se ubwo bwo abaturage babifate gute birahamye bya nyabyo bimeze bite
birahamye cyane rwose birahamye kuva kuri rino hinga icyo nuba twabizeza nuko abiteguye kwakoresha babitegura tukazabaha bakakoresha
nagiye nganira n'abaturage bakambwira bati mu buryo bw'imiryango bahafashe muri 71 cyangwa se mu myaka za 70 tubifate dutyo mu kuri uko kuhafata se tuvuge ngo umuntu wari uhafite ayo mazina arazwi nta muntu ushobora kuzatakaza wenda akazamo abandi bashya ese abari bafitemo iyindi myaka yabo bavuga ko baranduriwe ntibabone ingurane ibyo byose bizagenda bite
ngewe ndumva ari ibibazo biri bitandukanye
yego nanjye
igishanga ni igishanga kandi igishanga ubundi kiba ari ubutaka bwa leta
yego
biraterwa n'icy'amategeko ateganya igihe habarurwaga ubutaka hari aha hagaragaye nk'ahafatwa nk'igishanga ndetse na nyuma gato biza gukosorwa hamwe mu hari harafashwe nk'igishanga hasubizwa abaturage ibyo byarakozwe nabyo aho ngaho ari igihe cyose hagaragara nk'igishanga aho ngaho ari ubutaka bw'abaturage habaye hari imyaka haba ari ubutaka bwa leta hari imyaka yenda yaba yarangijwe n'uwo mushoramari ubwo ajyaga kuhakorera abaturage bakabaye barabigaragaje tukamenya ngo ni naka na naka bangirijwe imyaka iyi n'iyi n'umushoramari ubwo yaragiye gukora ibyo byose by'amafi ariko kugeza ubu ngubu icyo kibazo ntabwo twacyakiriye icyo tuzi ni icyo ngicyo cy'uko hatabyajwe umusaruro hatatanze umusaruro uko byari byifuzwe icyo turimo dukurikirana ariko icyo kuba hari imyaka y'abaturage yangijwe icyo cyo ntabwo twari tukizi niba kitugeze abaturage tuzagikurikirana
mu yandi magambo rero murizeza abaturage ko bigiye gukemuka
cyane
ndamushimiye cyane bwana meya wa Ruhango Mbabazi Francois Xavier kuri iki kiganiro ahaye ijwi rya Amerika ni nawe dusoreje ikiganiro nshimiye cyane abaturage bose twaganiraga ndetse namwe mwarimu dukurikiye nk'uko bisanzwe mukomeze mutwandikire kuri email ni radio yacu @gmail.com mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika na Ray akabagira ubusa naho butaha
turayitwa kiginyi abakobwa bo ni barindwi abagore